manya sakato Atero tambula chiro Nde tambula yote sangika Yewe champion Mwana ugoni champion Mama Mwangu doria nibiteni Mama Mchibuli champion Mama Olina chila bonga chavaruji Mwana ugoni champion Mama Mwangu doria nibiteni Mama Mchibuli champion
Mwana ugoni champion Mwangu doria nibiteni Mwangu